hano aho ni mu Burundi amashyamwe yo gukingira ibidukikije arashimiye ngingo mugabo hagasaba ko nizindi ngingo nko kubuza abarima canke aborora ku nkengera z'ico kiyaga naho nyine zofatwa ni mu gihe amatohoza y'ikigega Global Fund yerekana ko Tanganyika ari ico kiyaga kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uno mwaka ko riwe duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze matwumviriza mwakoze tusubire rero kubahisanga mu biganiro byacu bitandukanye muri byo harimo muri isanga mukurikira na kuva saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda Innocent Kimenyi ingénieur Justin na Jovidiane na haze cari kumwe kuri micro twemi turi batatu tutimuranigwe mu banyu no mu byanyu
turabashimiye bagenzi bacu batugezweho ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbashimira namwe mwese abo twari kumwe ne Eugenia Mukankuzi ngize nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha Dususuruki. Young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't no dinner plans, but you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time.
Rekano njeri mbasu huze udutoki tubiri natuzamuye mu kirere twatonde tubiri tubanza ngo amahoro n'urukundo cyangwa se peace and love Uko niko dutangira dukomeza bayita swara igiri dutangira ikiganiro cyacu ndabizi neza ko abenshi bamwamaze gushyira udushyige mu ntegerezi bamuvuga ngo yahanaga uyu munsi aho mesto ntagare uducike 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kubatambukanye cyangwa se ku bari bazanshuti zacu zikurikiye ziri mu gihugu cy'u Burundi aho ngaho ronda basuhuje mwese cyane abari mu Rwanda ni ku 104.3 ushobora no kudukurikira kandi kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com iyo ngiyo niyo radio website imwe rukumbi hey ngira hijwi rya Amerika Nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane cyane abasangira ngendo bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ndabizi neza iyo mvuze gutya haba hari abandi batwumva bari mu bindi bihugu bitandukanye abo ngabo nabo bararyoherwa ariko abizije umunsi wa Asomusiyo mumeze mute imvura ngo imvura ngo yaraguye kandi gihorirwa ehana simbyize ariko uziko yaguye no hano muri Amerika wana bikira marashi wako hose yarahanyuze Rekero mbifurize gukomeza kuryoherwa na weekend yanyu nkuko bisanzwe nyine n'icya kigano cy'imiziki handi ngufasha kugubwa neza nka gufasha kuryoherwa na weekend yawe hahandi ugomba kuruhuka cyane cyane kugira ngo usubize n'amasi igihe inyuma urumva wa warakoze cyane iminsi 5 mu cyumweru so ugomba rero kugira kanya ko kuruhuka noneho kugira ngo uzabashe gutangira umunsi wa mbere w'icyumweru umeze neza n'umusore wanyu Ernesto ugeziwe yamaze kwagera muri studio Kimu ari hari imbere nkuko bisanzwe iteka abarimo kugenda zamura imiziki ugoro tugiye kubana reka tubanze gato twumve Nicki Minaj Swallow nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galliano. He cuffin' that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. I got your wife in these thoughts. You don't get wins for that. Having another good year. We don't get blimps for that. If the gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave this bitch 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She's throwing shots. But every line's up. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit's laughing like dude did LeBron nuts. Come on, take a seat. rikaje tuza kuri bano basore bavuga ngo swararara dite twirekiza mu gihugu cy'uBurundi. Kwanza abantu barimo kudukurikira kuri Facebook, abantu bagiye banyiriza ibitekerezo cyangwa se ibibazo bansaba ngo nze yobarize umuhanzi turi buze kuganira muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko mwese mukomeze kugubwa neza cyangwa se mukomeze kuryoherwa na gahunda zacu. Eyo Big Fizzo.
What you want, baby, tell me what you need. Give me your key to your heart and let me open up your treasures. Give us any body, Gomba. Give me a Kuguanu Gamba. Give me a Shaka. Do that a major long way to come.
Nubajadichi misaje ngo abantu bavutse kora sumushyo ngo bitwa basumuta. Okay, abantu ro bitwa basumuta mwese kano karimbo ka Big Fizzo ndakabatuye nabo bandi bagakase bagahita biyita ngo ni ba asi mwese mwe.
Baby, tell me what you urambaza. Semu na urambaza.
Abanyeshuri bakomeze kudukurikira bamaze gusubira ku mashuri, namwe mukomeze kuryoherwa. Aho ngaho ndavuganye ni babandi mu Banyarwanda bari bamaze igihe bari muri vacances, ubu rero bari ku ishuri. Ntabwo ubundi rero amatelefone cyangwa se radio zemeye mu kigo, ariko hari ukuntu uba warayizanye ukazajya wibeta na matrice. Ariko rata biremewe kuko nubundi ndonese kwa gatandatu murimo muraruhuka, ntago muri mu mashuri. Rwaye bishobora kwicara nyine ukumva gato ya kagano k'umuziki ubundi ukaryoshya. Ino nabyo babikeneye mu buzima, ariko ntibikubuze gukora icyakujyanye, sibyo? Bataza kundega kuri boss ngo nabwiye abana ngo bazajye bajyana telefone ku ishuri. Reka reka shkwi.
Nambi unachurambaza. Baby tell me what
urambaza.
Semu
unachurambaza.
Turakomeje rero komeje kurikira 94.95 ndetse aho ni mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni 104.3 ni Radio Ijwi ry'Amerika. Uradukurikira cyane kuri Facebook page yacu ndetse no kuri y3@radioyacu.com, ukabasha kumva ikiganiro cyiza ni imiziki iryoshye kandi gufasha kugubwa neza. Akandi mba mfite brand new songs, indirimbo nshyashya. Ariko nkuko nari nabibabwiye, ko muri kino kiganiro turaza kugira ikiganiro n'umwe mu bahanzi nari namubabwiye ubushize, indirimbo ye nshyashya nibwo nari nayibagejejeho bwa mbere, ndetse ifoto ye namaze igihe kinini kuri Facebook page yacu. Mbabwira ngo mumbwire icyo mushaka kumubaza cyangwa se murashaka ko tuganira nawe iki. Banza umve gato. Ubu rero yitwa Manzi Kasa, ni umusore w'umunyarwanda aba mu gihugu cya Canada. Iyi ndirimbo yayise Mukobwa Jana. Ni rero niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi, agiye kutubwira uko gahunda ze zimeze, uko ubuzima bwe bumeze mu gihugu cya Canada, ndetse n'ibyo bateganyiriza mu minsi iri imbere. Heyo,
murakoze cyane kabuza kwikina. Mukobwa Jana, igisekeje nuko nta umwanya twayemazeho kabisa. Urebye Pastor P bwari ubwa mbere tunahuye nk'abajama. I don't think so. Yaho twarahuye kenshi kera, ariko icyo gihe nago yakoraga indirimbo nyinshi zitari gospel. Nyuma amaze kugenda nibwo yatangiye gukora n'izindi ndirimbo zisanzwe. So I always wanted to work with Pastor P kabisa, afite ubuhanga bwa grave. So ngeze mu Rwanda nafashe gahunda yo guhura nawe like just to chill as friends really ari kuruva konda aba muzika babiri ntago washobora guhurira hamwe bakagenda batana jaminze urebye mukobwa jarayinka jam mbese twagiye muri studio atangira gukora ka beat yarangiza gukora nka parti y'igitero na refrain mfite deja idee y'igitero na refrain mu mutwe ikintu nisobanuye urebye ikintu na situasiyo nagize ni umukobwa aje urebye nimba ntibeshye ni no gukobwa inka ijana mbese ni wa muntu kabisa ubana akumva ko abantu yinguye kabisa ntago ari munsi ya famiye yose kabisa inka ijana ruba so ntago bivuze ko wenda ari mwiza wenda cyane cyangwa se ariko kuri wowe she is it. It's just like when you have your ride or die chick kind of thing, you know, you ifite wa muntu wawe kabisa wumva ko muzuzanya muraberanye kabisa ko nta na kimwe wakora adahari na kimwe yakora udahari ku buryo muri nk'aba crime partners ukuntu ngira ngo mbahaye hint yaka video mbese na concept video twafashe iri nta bahaye details nyinshi iri muri iyo sanswa ni just your ride or die ni umuntu wagukurikira mu nzira zose ugiyemo kabisa cyangwa wamukurikira mu nzira zose agiyemo because she is the one you know ni mukobwa jana hey ni Casa abandi bazi kuzina rya Dani Casanova ndi hano Toronto muri Amerika ya ruguru North America Canada igihe naribaze ntumvikana akenshi ni ukubera ko hari ibintu byinshi babimfashe hano ufite bende ebyiri ncuranga nayo hano so hari igihe haba hari nk'ibitaramo byinshi turi gukora turimo ku nzira hari abatubone turi gukora bigatuma ntabona umwanya neza wo gukora indirimbo nshaka kohereza mu rugo ariko bitavuze ko niyo ndi ku nzira mba ndi kwandika indirimbo mbona igihe nkazikora nkazohereza ku maradiyo mu Rwanda no kugira ngo abafani bagire akantu kaba kabashimisha tu ubwo mperuka mu Rwanda byarashimishije cyane kabisa kuko ubushize nagiyeyo nagiyeyo wumva hari gahunda y'uko nayo ngiyemo so urebye igihe cyose nayo ndiyo n'ibyo ngibyo nari mugiyemo ku buryo ntabonye umwanya wo kubona n'abagenzi cyangwa guhura n'itangazamakuru kuko nabishakaga cyangwa n'abafana so iyi trip nagiye urebye cyane nibanje kugira ngo ngende ndeba abana b'inkumbi urebye no kuri relax at home so ntabwo nari mfite plans nyinshi zo gukora ikintu kitari cyose kijyanye na music na showbiz so byarashimishije ko napfuye twapfuye gukora nk'amashow kugira ngo abiri cyangwa atatu nafunguriye black music exhibition ya mbere mu Rwanda so I was one of the musicians that played that night and twakoze utu jam session kuri Blue Note n'ahantu mu mujyi hasigare aka venue for live music so it was great, it was really great, I had a good time ariko ndashaka gusigayo ubutaha ngiye njyanye noneho na music mostly so play bigger better organized shows and no guhura n'abafana cyane no mu ntara nibyo ndi gupanga
Ngo Marina ngo urabizi he's shy nukuvuga ngo umusore arukuntu agira ati nyumukobwa abasore bose bajye bagira intinyi cyangwa se abandi bakunda abakobwa ariko bagatinya kubibabwira aka kari nyumutaka batuye kitwa Marina n'umuhanzi wa karindi yitwa Marina urumva ko ni ibintu bijyanye
Marina mursa mafaranga Ibinu ni atari Marina urabizi he's a shy Kandi you know the guy You should be shy Marina mgara la kukonda Wawawawawai Utabunda kwa rishai Marina wawawawawai Masuta mukira hai Kuko
Marina in the heart.
Bingo Marina in the house. Ngo n'umukobwa urimo kuzamuka cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaririmbo yakise Marina na we yitwa Marina. Nizere yuko kano karirimbo kabashimishije cyane. Umukomezi rero mugashakishe, mukomeze mugasharinge, mukomeze mukumbe kuko ni umuhanzi kazi na ukeneye ubufasha nkuko mwagiye mufasha abandi bose. Ni nayo ninako action ko mwafashije abandi bose nawe nicyo kineye. Ni nako mwafashije uyu ngwiye gukurikiraho.
How crazy it could be, baby, baby, don't take it easy. Can you believe? I swear I can breathe. Do you really care, baby? Leave a wound on your own myself. Make me fire, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. If you have too much here, can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, I'm so good to page. Touching us step by step on the beat, put your night hand in hand in the street.
Mwita Ngabo Medard Joubert nyuma zina yiswe n'ababyeyi be, ariko ubundi ni Medi ayinganiye mu muziki. Indirimbo yise Slowly na karirimbo navuga muri iyi minsi karimo kabica bigacika, yaba ahantu hose tujya kubona, ukabona kuri Snapchat, ukabona kuri Instagram, ukabona kuri Facebook, abantu bose indirimbo barimo barayibyina, ariko bimeze bite ubundi? Ko dukomeje kubana nyine rero cyari mu kumwe nanjye ugeziwe Ernesto, turacyari kumwe muri kano kanya, ndacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane, gutangira weekend yawe kuryoherwa na buri kimwe cyose wifuza. Ngabo Medard Joubert akubwira ngo Slowly. Because I can't take it. Nta wundi rero n'ubita Ngabo Medard Joubert, n'utugeze kuri kano kanya. Nkwibutse ko ushobora gukomeza kutwohereza ibitekerezo by'uko nyine ukomeze kumva ikiganiro cyacu. Ndimo ndagenda mbona benshi banyereka ko baryohewe kandi bamerewe neza, mukomeze mu bimpe nta kibazo. Yeah, ukaryishira ntago kajya gahora umwitamo mukanye turaza kuba turi kubacika ariko mbere yuko tugenda indirimbo nayo video yayo yamaze kujya hanze kandi nimwe mu ndirimbo nkeka ko nayo imeze neza cyane yaba mu Rwanda mu Burundi mu bihugu bitandukanye byisi nimwe mu ndirimbo ziyoboye icyo nakwita top 10 cyangwa se zimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane kuri nzi zindi umva gato
There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we feel inside right now.
Ndino wita Bruno Mars tarakubwira ngo Versace on the floor akangaka ni kamwe mukaya muturimbo navuga video zimeze nabi cyangwa se zikunzwe cyane kubona batari bareba video yayo harimo na wa mukobwa w'umumodo umeze neza bitaza ya Zendaya ari muri video yayo so no kuvuga ngo ni video iryoshye naho urabyumva Versace ahantu hose cyangwa se imyenda wabambaye decor biri mu nzu yose ni Versace na marika ya Versace ni brand igezweho cyane reka ndasize rero bifurize komeza ubuganiza no kuryoherwa na gahunda yanyu ntimwibagirwe kufyonda like cyangwa se gukana like kuri Facebook page yacu kudukurikira kuduha ibitekerezo ahantu hose njyewe Ernesto Nyagasani na dutiza ubugingo tuzasubira muri weekend ta ciao